yande joyno wittodi emin tagui sappo joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Dere koye kibaruji men ni kenga talata sappo e jeetati lewru août duma gonɗen nder mum so geji leydi Mali jippini laamugu Ibrahim Boubacar Keita waɗini o yerdorake ko o jippike dow koral laamagal leydi Mali. Moƴƴinol naane mbiyen fonditol hano huɓɓere galluñumey waɗini ano pottal joɗa kaalen waɗa ɗo nder galluñumey ɗum ɗo gam ɓe ƴeewa laabi lobbiɗi ɓe kaani ɓe joɗɗina ko wattani hano moƴƴinol huɓeeje tawa nder leydi men Niger di kando tokka gaɗa galluñumey. Hande yewtere men findinol ni yeccata ko naane hande kan won ñalaane ittanaane hano himɓe balloɓe noon ni ɗum waɗi studio kala ngu noon ni yehi yewti dow e ONG ak tad horeɓe mum noon ni ɗum ɗo do ko ƴewata hano golloɓe ɓe ONG jeɗɗo baraɓe kuure e neɗɗo goto mo wonno holla ɓe ladde den ɗum ɗo ɓe kokki laaɓal sayn tokkomin on nan pittol ha laagui ɗi nder kibaruji men. Horejo leydi Mali Ibrahim Boubacar Keita jaɓi jippake dow koral laamu leydi Mali gaɗa jippinol laamugo soogeji gaɗi kenga subana jippini gomnati makko heli suudu sawara leydi din andinore deɓe gaɗi kenga sappo e jeetati lewru duma gonɗe nder mo lasara nder télévision mo leydi din murtere maɓɓe deni fuɗɗakana nder kogol hano soogeji katinoni to soojeji ɗi hano kawri jippini laamugu gaɗa hano marore soojeji leydi ko waɗa noon ni ɓe mbi ɓe kooƴi mangaku maɓɓe yeeso ɓiɓɓe leydi e nder tarika leydi din noon ni gam yarugo laamugun yeeso e sarusiji leydi din ɗo jehol yeeso majji fondito fawoɗa nden lawol gotolgol ni waranden handen ni keeri leydi Mali noon ni ɗi ley e dow noon ni hano maɓɓama neɗɗo fudo yilatako noon ni jemma nanga illa yande jeenayyi jemma fa yotto fajiri yande joyi noon ni jonkayni Ibrahim Boubacar Keita ni laatake hoorejo kiɗɗo de leydi Mali kengal lasara ni o lamni ko o jippake dow koral laamu leydi Mali noon ni ɗum ɗo gaɗa hano jippinolgol soogeji gaɗanimo noyi ɓiɓɓe leydi Mali gomɓe e jonde nder ñamey noyi ɓe kokki haala ka naane noyi ɓe gonɓe ƴewira fi o waɗi jaadimi salamu to kaadiri o yew e yewti doyi e woɓɓe nder maɓɓe nani haala ka ɓe kokki.
On s'attendait à ça
parce que minin dominum illa wana han horojo leydi kanko hor makko yimi saliji majjum nenna himbe wonbe hadde makko beedu kay ni jambi mo jaati sabu kanko sembe jeewi du makko yeyi nenna lati du waawata golla nga sanne so geji gadu kuddataadi kanko gonna himbe mali ni non leydi ndi fu e horebe dina ko yin tokki gada makko dune o waaway accu tudde ko wondi dum enda
a se décidé sachant bien qu'il n'est pas en train de faire quoi que ce soit
eri mali misa gonda sande
fi ami mali o misali mu satti sanne amma Allah waddam min bayle ɗum min jiɗi hunde noon ko harino o acce o hantida lamɗo bo ɗo wallumi e ko waɗi ɗum gam jippinol laamu se waɗi nder leydi ɗum soƴƴitandi ɓaawo noon sanne
koyrage bande soin
ibe ka o min ɓooyi sawtudemo min muyta o ɓooyi dillude jaati saabu ñande o naati e leydi ndi o gollone leydi ndi hunde fu ɓittol makko du gacce fu wala e muɗum ɗum ɗon hen hani himɓe afrique fu ñammina ko himɓe Mali waɗi ɗum enda sani himɓe hawri wattima a gollay himɓe nahani
ittudemani
hoorejo leydi Mali jippinama kenga dow fi rafi dena ku nder soɓɓirde leydi Mali ko ɗuɗal himɓe goni no ƴama ko e maɓɓe noyi kawjaki hano dow fi rafi denaku gu latoyto kader toure hoorejo radio anniya de gawo o fantini no jippinol laamu gaɗangu o hitane duuɓi ɗiɗi e sappo e ɗiɗi noon ni latori e himɓe leydi hano soɓɓirde leydi Mali noon ni gatta hilnare dow ko ƴewata ko hewtiɓe ɗum noon ni yewnani yewtere natunde caka makko e jaadimi Rafikatu Attaher.
Min keɓino hono misali oɗo kayi nde jippinol laamu wanno ko duuɓi nanɗi e sappo e ɗiɗi nden en hokki lawol murtuɓe kañe ɓiɓɓe bomɓe nangi leydi ndi endan ko watta lebbi sappo fa leydi ndin naati torra mawɗo harfiji fuu to ko sendi ɗum e ko joni ni woni hande Mali no woodi wallitoɓe ɗum ɓe leyɗe duniyaru kawoni hono sembe soogeji ko wiyete minisement kañum e barkan en ɗum tan hokki ɓiɓɓe leydi ɓe endan tammude heɓan jonde jaam sewona ɗum kay fuu hono sogeji amin di kay mbawa tarendi leydi ndi jogondi fandi won sabu ndeni en daari hande gawo awa wurtade dum kiloji joyare kiloji sappo ta fottai e feldobe na bibbe bombe na wiibe latibe torra neddo sanne do tawena jom o do kay e dun yaawi sanne neddo waawa wiide ni dum waawi latarade yaade yeso
ça va être qui va se passer dans les tout prochains jours
tadni no wonno wadda balla mo iyago e himbe leydi kure nonni kalo do inde ONG ononi tawa de leydi men Niger o wi ibe sini hano hawrugo jawdi nonni gam wallugo himbe leydi kure e koreji kadire abdu gondo no hollabe ladde den nonni barado do ko hewtibe dun ko waddi hano bibbe bombe tawrabe e malfaagi nonni bari himbe gollobe an ONG mabbe o jeddo e kollobe ladde den nonni nani ko Alice Doré Fantini jadi min tarnal fuday
acted en premier lieu on est auprès de la famille
men acted men taba min dim patti koreji kadri kawne horejo hollobe himbe kujje ladde to enan kure latido mayi ele hipitere wannde enda chagamdu fa hande men ngomi dim patti du himbe kure e koy mudun en men jewde mabbe gam batte min pama ko be jidbe ganne e der lebbi garoji yaade duubi garoji nenno min darto du no watta fu min pilo ko wallitirto himbe kure ben enda heba be keba kambe ben ko nafotobe e ko nafoto no kuje mabbe fu
mobiliser les ressources pour soutenir les habitants de Kure et leurs ressources
fonditol hubere nyemay kan hore ben gatti yeso wadi kenga batu joda kalen gon wadama ko tuga do mun woni do fonditol hano hubere nyemay nonni ewtinaaki do wadi gay famugo hano golleji gadaadi e jaccudi nonni nani ko wazir mamman ministre kawjido e nokku e batamaaje e fa han kasam moddinol hano kubbe gede nonni jaadi min salamatu kadiri waddani min
très important pour nous
don teddande amin nino minen be e gouvernement fu sab gouvernement adake hokkude keddi region di fu gallure mudum mawnde enda hono sigil odo fuddure du konna nyemey sabu kanyum woni gallure lamor leydi enna kandu woni darorgal leydi di sabu sene jeewi booyi ko minen min bittake sigila ngada nodo dum wonno diidi diida no do fi ko darto nyibdi na hane wadde der gallure nyemey denne ko sakit dum fu woni no wadde non enda no hebira fu no wonno wadire ko hegitaaki bolum denne batu odo ko war dum minin baa wiide batu o wadi de hane warde sabu minen milale makko wurtinan hono sigila keso mo nyibdiji e no kulle nyemey han latoro ni enda fa wodan joni min kettini do yaade timmugol hitande yala min en keba hono fa hande du diidi ko wadete do fi hono nyibdiji kandi wadede der gallude nyemi no hani wadede gallude nyemi de enda gam dum heba dum seeda e nyibdiji gonno wadede do ko hegaaki der gallure de
fedde latu e balo kibbe nonni leyde yasi nonni be leydi men Niger di asawe ala nonni be gadi kawral mabbe nonni mangal to be gatti hano fonditol dow talki hano biro mabbe o nonni ngada mun do fa han kasem be jebe keydintino biro o non to be gatti horejo keso gon nonni ko hawjoto hano fedde mabbe de der duubi nay horejo keso oni Soumaila Thiemogo nonni holli Michel DJ Jadi min sadar magi tawadi der fedde mabbe de
nous sommes fixé plusieurs objectifs
min gadi aniya durwude hewtade kulle kewde gon hawtidade du e bandirabe amin misali durwude ko watta lato bal kiddo fu bi leydi Niger tawene do no lato bal leede yasin accudo latol balgul wara watta namin jungo wadda ballam gam min taykake min giuno de ni jomu acci to accam golle latol balden fufuno tawrabe sadornam bendu min durwan wallirde be de ni mina e feni foot fedde hawjino filla latol bal do der leydi meden gadi dane worre to latol bal leydi Niger wadan sembe
ko do football nigerian wara beaucoup gagner
lawol jaro neddo hemaydi ka woni hore hala ka dewtere hano heere windane de suka ummatore jaltinowo bi leydi Niger nonni jangowo université Abdou Mamoun Diofo nonni do nyemey hano master de hano fi hano mo hi metti berne nonni don wadini der batu hano e burtinol dewtere de nonni ko wada nyande aswe de nonni wittine der université nyemey mamman sani iro o holli jaadimi Michel DJ no dum wontiri
ce sont des cris de détresse qui sont lancés
hala metorgal ni non won ko biete do Faisal wonno waddan endam sabu kanko neddo latido yi kujje kewde e adnaru jaka adnaru hantay hollude mo kulle den enda latino tan der metorgal so yele hopital godon ton o yoy yoy kasena kulle godde beydoje metorgal duniya kan wonno o yi se yewata neddo ko gonda na ko godda setan wari dom be ganne ordonnance uji tefa no gadda ta sodaydi du to abonan ni non to dum don wonno ko Faisal yeyoy ton enda tan o faami l'électorage meɗen jaka torraji goɗɗi no ɗon ɗum laatake haalde ɗaɓa tawaɗo e dewtere nde enda kam wonno noddal ngal ngal wonno waɗe yaade e hooreɓe leydi meɗen saabu leydi di yimɓe mum sella to yimɓe ɓen endan ndenaki ni kamɓe hooreɓe enda ɓe nana noddalngal ngal ɓe ƴewtino filla cellal
meɗen
no ñaw coronavirus wontiride leydi men Niger di waranden handen ni illa ko ñaw coronavirus gu sappo e jeena e lewru mars tan dum idi e nogay fuddi ñaw gun ko gu wangi duniyaru ni wadi ministre hawjini e tellal bibbe leydi holli wiide ni der himbe nogay ano ceutinaabe nonni halbe tawraka e nawalla ka ba goto hebidaka e ñaw gu kenga dum wadi ni de ceewama hano dimma hano kebidaabe ñaw guude der himbe ujinaagi sappo e go e kema joy e chapande jeego e jetati ceewabe illa ko dum fuddi warde handen ni himbe ujiner e herme e chapande jetti e jone kan hebida nawalla coronavirus de leydi men Niger di der mabbe himbe chapande jeego e jeenay mayi ujinere e chapande jetti e jeenay kambe ndobe janditi sappo e jeenay no wonno nyawte
he bannirao en ko he umami e don tamilo
ananal habaru on nato dun no
iri habaru oyeno
nyogungo woni wore himbe delle di yasifu gu yottoke daggari me
ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to amen amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makataare fade laaba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum don ma lota juude maada fade laaba de a golliri tekker non kibinaane der buri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum e neko ale memude bisaji de dum wartike dole memum bisaji de loton juude modon bojjine nyandu modon fako nyaamo lote yeyre modon to joddo to dum dale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to no anta kogal biyan kenan
bannirao mila itellal bannu mada imma tellal balli lenyol mada
e gongama jam bonna am buri komai mi yetti be dada gakkuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
kam barke nyalane ittanane himbe ballobe delle e duniyaru handen de non ni wadi studio kalangu ni yewti doyi e horebe non ni ONG Actat nani ko hano yewtere nati caka mabbe e tarnan Fuday Ahmed
hawrine e faabotobe ndaro faabede le duniyaru non ngada julde mudu en nyalande endan dum wari dum fordidu kondani fedde worbe ten acted no tawa ele sadarma mawdo tiagal hippiter ko wadi kure do enen der leydi Niger pelle fu gonda no ndara faabade himbe endan kany e acted on endan tawdo sadarma sanena
c'est impressionnant
dum haydi nake kay ganden no ni himbe pelle balliroje be himbe no latibe wala memo wobe gan wobbe mabbe loktorobe mawbe no himbe cakantaraje de ko kan en darani be ko watta wakkati fu ibe tawa dar denaku amma handen kambe gonano tefe no kolle golle hirnyere ibi ambonda ku jinganade hakke ir himbe beedu der lede duniyaru febul mum hoya
a met en oeuvre
acted no fatta to golleji mudum tiagal bonanda ngabbe mudum ona admila no yaran yesle lede Niger
absolutely pas acted
mangala ania fadda de golle ami do Niger na der lede go gan Niger gollo ami panato kamidido ibe lede Niger du kambe burdu du handen miden e darde nemen kawjoro filla koreji e bonandaji di chawti mene e siriyaji fa hande gollobe ame ko watta dar holare e jaha e gado golleji
sur le terrain dans la confiance
nemen anin on wadde gang fuddutude golleji modon der leydi Niger do endan ko lati leydi Niger France wi'i leydi boder leydi kuldininti
pour acted mais je pense aussi
fed amende medam milodu ko hana kayre tan pelle balli roji himbe fu tawade do Niger hede men anni to mumben wartide leydi Niger leydi boderi hana kan hollata ko warde golle Niger no hulkini hana du leydi Niger tan fa e leydi sai ga hanne de ndari himbe leydi Niger gala ko hulkinta noddo fu e mabbe fa hada noddo warde golle Niger baduni ko kambe e ko e mabbe nokuno kun ibe gi'a golle hirnyere ibidam bondaw mine mangari wallergo himbe Niger ko watta ɓurna maɓɓe moƴƴa wooɗa ɓe ngala anniya woppude himɓe tawaaɓe nder iri nokkuuje
plus de sortir de ces zones là
an woni hoorejo actedde o endan ɗume woni ko gonɗo ɗon ƴeewa e ɓiɓɓe leydi Niger
to hannden miɗen keɗi daarude ko gomnati leydi Niger watta de min keɓan cingol laabi denal nder fedde dental leyɗe duniyaaru hawjiino filla denaako himɓe nder balla ardiiɗo leydi Niger hannden min giɗi tefude cingol laabi gollude ɗereeji ɗin faa ɗum jaɓee du hoya amma ni ɗum fuɗɗaama
ɗoni min darnanta on habaruji men e fulfulde sadi lamɗo hollimin min gadda habaruji gom min jotnatta mon saybi en kirtento jam hirti.